Remember where you got it first. www.djericon.com.
Soma ngora bikoko yenyo ute wakalwe Yeze neva kusamere yonefune ndoze muatenga webuli Chote chazeru alero chiru denga chinyola Chokanga nchikumye ulishiro lwengwa wondo Tanga tutute wa musema nyichichi Ate buli lwengulo tolu weone lungwa tane mburu otulo Ulijonja galankula wengutegeze chendi konze na yenga mkutia Bigambo byo nina binje ntandi kwa yoye mbora ukakati kangume Kakasabu chanzalwa wewa olaba mkuze mune wale mikuano Siri wakubandi wasungo wabula nalininda netegereze Kakati nze chengamba ntanti kakati olimuchote kete manyi Njagala kwa galo njagale wato chari musomero nange weguri Lubanyuma tulika nyango mazo kusumu kamukutwale mumaka Kasitaro chari kachiva yanga tenange chari mutondiva wangu chawi Unuleyo jotu nulana kama soko biliro lavi kovisimi Anti mulawe kwa mwenya yenya borike mwenyezo ya unda wabuinza
Chebyo byoyogera nze mpulira nti ddenyo simanyi kasole kulo wabadde ku ssomero ng'olabikoli mulamu otabuse omutwe siri ku mikwano nzeera abazadde bankumba kyokola bansomye singa nnali mbigenderako gimasiba yeetawula ne pita naye n'okukula kw'ettaku n'abawala tulabye ebizibu ntandise okukemebwa buli lw'enkuba pikicaku buli omu kyaŋŋamba neewunya abasajja n'okuba nnali nnoonya abawuseeko mu njogera ne nnidandabe ate maama yaŋŋamba nti Balensi mwefula tumwesigika Patyo nimbalimba wano mbalo mfilizo Musomo wevuze uze Malo kufunisa oluto wera vile vyoleja Ombonye vonye mbate sagara basajja Pozi nga voli kwe chiwa kwesize Sikiriza vyo ngamba chupa vya febya cha mozanyo chimanye
Nekala kukaka sefina guno mkwano kwe mkula gama sobe bajulizi Pozi riba shoti ngo mtuwe kuchuse kongera tala kazole Jiriba mimwa jangeri chinzo kuchatula mazimanti Fina mkukoye Kuliro kuswafu wa mutimano kuwe muka musi wachiri okufa Muka mansabi obe mwete kefunzo kweka na fino Ntuale mukeena Katinja kuhite wa mwecha ule kulo kulo koninda kufene
Nende tatujayo wachiyo jakusande encha jebali Kuka mkwesi kama simaku babanji vinganye ne wale mikwano
Jakuburi renga tongu twalenga kusomero ule kulo mkulete Jakulete romu twalo wera geyo kusomero na eva kutie
Nenda sagara sente wati okulobu kome sawa yonina
Tulabaka nefina nywele zao tuse yongero kunyweza
Baiwela bachiwa itayo kusande rugambie bambi tonjiwa
Wasomyerero na iseyo kusomero sakula byeyo Nobati we mubuzi zangambye muno bakugobye yetala chichi
Mazima bucha twa ukana natandi kokulwalira seba katulo Mutima gune ube tuno sine simba kukasifu na namanyi Uli kenja nesese mama rusune kesomba mpuli lokuzunga Sagara kulia nkeje nevinye wabianjie na matana go Metroni yangambie timu walaba kusobyo jirota waka Wakana tuseba kuloko mama ngali mwini miro tata ye kunywa Mama na mubuli denga mubuse chokusoba chinyi nyonyole Kubutufu ya sose na silikolu Vanyuma tena itaba nange kwe kumwesenga Tato lako miewo nange ne mkugulira Tindo maso vya ye kwe kutandiko kuyomba Norugari na jayo kwe kukubechiro Chasembia yo kwe kumbuza chani na njini ruto yangu omulete Ndozo chaju kilavyo na vye wario mkambiru limu kusoka Zechi kuru chenda wa okumfunira wemera wete maruli
Mina vichero vyo yo kera soko temu mpulire sima nyota miti manya nyabo mbutu futi nebyo byali byakuba musandi kikoze olwa sitani yankera ne maranse kiwayo kakati runo ongambye bakobye wamwe nange nyumba gesirina kakati bichebyo yukira sona gamba nti omalanga kwebala mu kujje ne shiro gwe kiki walabe ebintu nti biyinza okwefuula n'otoganako a Obuzibu bw'ennengedde singa sibyegaana kitaawo akabi yekiki sibyegaana ni mujulize yali wa magezi gonnina ndaga obukakafu bw'oleese ye bameka benkwanye sizalangako namwe abawala mulimba nnyo olw'okugamba n'oyitika kiki tewagaana singa nagamba n'ogaana bino byonna byandiza omusango kusinga nenyoko okumutwalira mu lwaki yampitanga mukoona ye kalabe kasita naawe wakkiriza ng'atomaze kwebala mu ffembi tusibwe Baby tubadde mu ssomero nga tekulya lyazadde twonoonaganye Wangamba tuyagala abasajja lwaki kunze wakkiriza anaako kalowooze Kasita naawe wakkiriza nga tomaze kwebala mu sirina nsobi Ozi tugende w'omusawo agezeko okulujja mu bwe lukuta bibyo Kakati yokaba bishimula bennyini ati kulonza alidde obulwa Kati ogirota ye wammwe nnyongera okubyekkaanya bwe bakubaguma n'onjogera
Mukwano bambi nagambye tata yankubye nnyo kwe kungoba waka Yambuzizza omusajja n'enkuzibira amazima saakwogedde Singa namubuulidde ekiro ekyo yandise yatamye bugo Kyokka nakuumye ekyama n'enkukwate n'envumibwa obudde kwe kukya Kiwawajja n'ongamba mu bubuzi bwe nnali mu saakukaayanya Kati olaba mmaze okusoba n'abazadde bangobye weevu myongobe Okiro kyanneegaana ngenda kweta n'ejjewonze sibonaabona
Tojja kumala gankango nti sokweta n'ekoleshi nange n'etuge Nkugambye sirina ssente sinnatuuka n'akuwasa nkyasoma manya
Kakati tugende eka taata bw'amala okulaba mutesondeke eka
Oba kitaawo bw'agambye mugamba afuna omulala nze tandabangako Ye tugende mugambe ntya nti mukulu ekindeese bw'antema oluyinvaako
Ebyange byewali nnyirira nnali saagala kusoma naawe bireke Abasajja mwefuula kati biki ebyo byoyogera jjukira luli Mwankwananga weegonza n'ensimbi ng'ondaga nnyingi zadda wakati wangamba bw'olina ebintu nti era kyangu kuntwala kaakati mpasa
Ze nnali nkusaagirako y'abawala mu abamutyaba atasaagirwako Ongambo tyandeko okusoma nzaawo ndaba ng'asaaga weesiriikire
Oba ennyumba gy'otolina pa ssente endaga essingo basenga gye bali
Ekyo ekiteeso ky'oleese kijja kukuyamba nnyo otambulirawo Wabula nze sirina ssente y'omutu asoma nkola wagenda weewole Ojagenda osula mu makubo mpaka lw'olituuka nkasita musana Kinyambye okwewonya ebizibu ani awasembaga mangu kooti sikakuzaala
Nandiganze wannyoko ne mukabira ebizibu ate naye mutya
Kati mami omugambira kinze tondeetera bizibu abeeka baleke Mami ne bw'omugamba otya byetagenda kubikkiriza tomala biseera Tulabagane fiina olubuto bufunaku olusiba totya lugabe
Kode kakati onde sotya samanyirwa Tata kiwo omukwano munnaago genza otyako mbawolabe Bannange bawala bannange mwenna abali mu ssomero mwewala abasajja Balina kkala nnyingi balina enjeruyeruko n'endala bbulaaka Bagiyira mu njeru etukula kwekugamba n'oyitika nange bwe nnali Naye bbulaaka lwalijjo genda kwejjusa amazima kiki tewagaana Kati antunuulira nkene kamulabe nnyini bwankimbo osaanye weerowooze
Kati mazo kucheka nyabyo yogera vya mazima toru uto luangi Tonyi woku daze nyomba tejapi mama tilesi papa pancho Bawala mba kenze nyolu haba sajaba kwa nanabu lwechi tufu Norecho wafuno lubuto ye memeye kwe sibiro msajja kwa luwa Asoka naluwa tofa tofa naluga nantichime wenye gao Bambi baba sibiaba na banjibe mutaza dembu lwa kubaku zala Tovo sango mwane nyido ni mubangala letali mchika Matuga musongo dobu gerali na muenda matama gama yuka Nocha chancha mboza desongo mana mboza desita la uo Chino siba vubuka vuka na bakulumba twalira mumwe kanya bana Mwaba wala chemba sabamu kumyokuli mbenyo mwete gereze Obolu uto lwa misago baizo kubanda ula tolu waka isi Ono fina nwanye nyonzo mkula mwama zimeira taranga zute Fina weba lukuma fe waliwe tuwa sivira tukende ufwari Kupalwe nsinde no sima tata uka yumbati vya fe vya kubau Bateka mutekero no ya nalu mwazalo wangeze mutute bai
Remember where you got it first. www.djericom.com